அந்தல் அணுவெளி வாமுவல அந்தல் அனந்தார்த்த அந்தல் ஜுகி அந்தல் அனந்தார்த்த எய்துடு அந்தல்
ngonga jaati hebe ngala andal ana kaani ndartude andal sabi mo wala andal wala bi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se en darti andal fu e keba barke meden adna cekite lobbe laahara ndarten andal andal ni jogi ndimaako ndarten andal andude andal kany waawi andude simuudo andude andal kany waawi hemde adna heba laahara denno ngal do andal kettino don keda don na paamon hono ko kaalo o warata yottinde on ko e sabi e ngal do andal mangal e dewtere mawnde windande jiberno magi pilotodo yo Abdurrahman Sangare kañum warta yottinande ngal do andal yalla hokke barke andude ngal do andal
gorko e debbo suka e mawdo do tawa don hedaade kam fu mi salmini on do inde Isa Almasiu odon godi nande programme jande dewtere seniide iwde e modibo mo jom andal wiyete o jivernon maggi subaado fa yottuna on de jande fulfulde woni min gido modon iwde transword radio kongol wayraago hettudo to masingaaji to o kanyum wiyete Fidel Atse omo jowta on fasanni ndenno e dow ko tawaden sagitirade e ley jande meden jabbide en tawanoma sagitirade e mbiide sura chapande tati e go dewtere annabi Yeremia e ley mbiide ayaji de dum woni bamde ay chapande tati e go yottade chapande tati e tati Yeremia tawama ana hollita en ko lamdo jomirado tawa viide hedande e fedde mudum yahudiyan koobe ka jonnon sakiraabe ko yidumin wiide homo fu e modon de so won fu ko jiddon faamin faama midan darda homo fu e modon neldom min batakiji fa keben andondire ndenno en gartan e biide ayaji de dum woni bamde do biide ay chapande tati e go fa yottade chapande tati e tati lamdo jomirado wiide anni nyalaade ina ngara dum woni biide lamdo joma mi waddan e suudu israila kanyum e suudu yuda aadi keso on aadi mi wadidan dum fa serta e aadi mo tawamin mi wadda e babiraabe mabbe dum woni nde tawanomin mi nanga juude babiraabe mabbe mi yaltina leydi misrande andon o aadi dum woni on aadi jabbido babiraabe mabbe e koye mun en tawama ana bonna dum fayde wonno min wonno kalfaado mabbe nden no sakiraabe anni aadi mo wadda min e suudu israila ciagal nadu gada den nyalaade mi wadan jammirooje am ley berde mabbe mi windan dum e ley berdeji mabbe di mi latanto be Allah dum woni lamdo joman kambe du be latato nadu be latanto kam fedde sakiraabe anden o aadi ana jeydino e aadi tawado ana wadda e mabbe e ley jamanu annabi Musa o aadi be tawama ibe wadda e mudum e lamdo jomirado to wamde Sinai to dum wonno ko tawa ana wade e weccoji mabbe ndenno sakiraabe lamdo joman ana wodi bamde aadi hokkitambe aadi keso on aadi keso woni ko Isa Almasiu tawa ana wadda e lenyol bibbe adama sakiraabe wobbe rewbe ndenno lamdo joman ana wodi fa hande omo wodi bawde sembe e dole hedande e ngurnam enen bibbe adama ko jeeden wadande mo de dowtanade kongol makkongol e gonga leydinade dowtanoden kongol makkongol hay ngehin yeso fa joni de ngaren e mbiide ay chapande tati e nay fay goto e mabbe janginta tana mudum fay goto du viata sakike mudum andu lamdo jomirado sabi homo fu e mabbe andankam gilla suka pamaro fa warande e mawdo dum woni mbiide lamdo joman nondu min lamdo mi yafantobe luttiji mabbe mi micititako kabaru luttiji mabbe di sakiraabe lamdo tan wodi bawde yafade lutti ndenno yafa lutti a hebirta dum e do tawede ada golla golliji lobbi yafa lutti a hebirta dum e do tawede ada hirsa daba de iya mudum lato hono sadaka yeso lamdo ko kebirta yafa muya lutti de yo tawede ada dotano kongol isa almasiu dum woni gondina e makko yalla yafa muya lutti ana wodane fa abada fade meden yaade yeso sakiraabe mi dardan hettube masingaaji to o walla on faamude anditore meden de
so odon jidi famde de do dewtere binde amen ataakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
ndenno en jahan yeso sakiraabe worbe rewbe de ngaren e mbiide ay chapande tati e joyi yottaade chapande tati e jeegum anni ko lamdo joman tagudo leydi tagudo nange fa yaynana nyaloma tawa ana wiya min woni ko tagi lewru e koode fa yaynana jamma min du woni wodudo bawde imminde ndiyameji mayo geji mi wadano welir kam inde an woni lamdo joman mo horejo kunuji ndenno so i sariyaji wari e ngottude dum woni mindu mi selan yidde fedde israila nondu fay hunde mi wadantabe ka jonnon sakiraabe worbe rewbe ko yidumin faamen woni lamdo joman yo jom bawde kanko tawado ana taga leydi e kam kanyum e kudde tawade e mudum dum woni koode dum woni lewru dum woni nange e ko nandi e mudum anden mo hinnoto de kudde fa e wakkati mudum dum gonga adna o waran halkade ka jonnon fadde dum latade tawan fedde yahudiyam kobbe de wondi e makko sakiraabe yo lamdo hokku en faamude gongaaji hedande e lamdo joomiraado di ndenno do fordata e timmode mbiide suura chapande tati e goho dewtere annabi yeremiya en jahan yeso de ngaren e mbiide suura chapande tati e didi fa handen hala annabi yeremiya haltante en so en ngari e mbiide hore suura chapande tati e didi o ko kebeten faamude yeremiya warte udde kasu beydi hendu lamdo joman yamirammo mo soda ngesa e do majjum nde wonno yeremiya uddama to nokku wietedo ursalima non kananke leydi babilonia wari fa hippo ursalima nden wonno ko lamdo joman nelata goddo e makko de yamiramo mo soda ngesa to ngendi makko to ngendi makko mi holliti on ana anditire ana totto nden no jangen aya arano yottade aya didi hala lamdo jomanka wari e annabi yeremiya ley hitande sappo orde lamagol kananke sedekias dum woni kananke leydi yuda dum ana hawranno e hitande sappo e jettabo lamagol Nebukadnezar ndenno konu kananki leydi Babilonia wari fa hippo Urusalima. Annabi Yeremia nden ana uddano le kasu le sudu kananke to woni sudu kananke leydi Yuda o andon lamdo joman waran halde e makko nden no sakiraabe anni ko warta wiye lamdo jomirado wihi Yeremia anni Hanamil biya kauma Shalum waran bange mada de wiye sodan ngesa am wonika anna tottaka sabi an woni ko hokka lorde e fayde sodude ka ngesa e do majjum lamdo haldi e annabi Yeremia de wimo soda kan ngesa nenno so ingari e mbide aye jeneydo anni ko pamete Yeremia sodi ngesa Hanamil biya kaw mudum o kan ngesa ana wonno to nokku ngallure mabbe wietende anna totta ndenno mo jakki kalisi o ana waranno e siklu ngaji sappo e jeddi mo hokki dum o kalisi sakiraabe on wakkati wonno dum woni o kalisi e on wakkati nadu ele on jaman wonno ndenno mo hokki dum kalisi o ko mo hokki dum kalisi o ko on windi derewol de hokkimo dum wonno ko tawa ana lato so en gari e mbide aya sappo e jeegom fa yottaade sappo e jeddi e do majjum kanko annabi Yeremia mo hokkiti gorko wietedo Baruk biya Nerija derewol gol dum woni derewol sodugol ngesanga don mo wi e le halakan a lamdo joman anni an woni ko wadi kam e leydi ndenno e do bawde maada kanyum e sembe maada fay hunde yawtata e le anniya maada e do dido halaji ko annabi Yeremia wiyata de nde wonno a yamiri a halkan Urusalima dum woni a halkan Yuda e leydi ndi fu ko sabi ndenno joni ada yamira kam mi soda ngesa andon sodugol ka ngesa ana habbidi e ko warta wada e ko warta sakiraabe worbe rewbe ndenno lamdo joman ana mauni yurmende yurmende makko dum woni ko mo wodi hollitinde nde fedde e le ka hala fadde meden yaade yeso mide yidi hettudo masinaaji to o walla en foftinde e nanan e wogeji seeda en jahan yeso fa joni de ngaren e mbide aye noge e nay yottaade noge e joy anni kokol ana darne fa ngallure de nange e juude modon andon ngallure de laatoto e juuɗe kaldiyan koɓe. Sabi ɓe kalkande, sabi ɓe halkiran on kafay yolbere kanyum e nyabbi. Nden no ko wiɗa ko waran laatade lamɗo jomiraɗo. Ka jonnon e dow majjum Yeremiya lamdi lamɗo joman. Nden no ko saabi aɗa wiya kam mi soodira kaalisi ngesa faa ko miɗa ɓama yimɓe hanɓe settaade kabaru majjum. Tawene a waɗi ngallure nde e juuɗe kaldiyankoɓe. Nden no sakiraaɓe e dow ɗen mbiɗe ko paameten nde Yeremiya wonko heɓaali faamude. E dow majjum nden no omo tewtira lamɗo joman hollita mo ko woni e anniya muɗum. Ana wonton anniyaji lamɗo joman heewɗi wonton en keɓata faamude ɗum. Ka jonnon lamɗo yo jom bawɗe e jom sembe e doole. Nden no anniyaji makko ɗi omo waawi yottinirde ɗum no en faamirta. Ka ɗum fu e taweede anden yomo lamɗo jomiraɗo woodi. Mo jom bawɗe, mo jom doole. Nden no eɗen kaani paamen ɗiɗo gongaji faa gasa. Fadde meɗen yaade yeso e ko boni. E dow majjum miɗa yiɗi ngare e mbiɗe aaye nooga e jeego yottaade nooga e jeɗɗi. Nde Yeremiya lamdi ngol lamdol tilinde, mo waɗi ngol lamdol e ley duhaawu naadu e ñaagunde. Haala lamɗo joman ka wari e kanko Yeremiya e ley ɗe mbiɗe. Anni min woni lamɗo jomiraɗo, min woni lamɗo tew fuu. Nden no fay hunde juhata kam. Anni jaabagol lamɗo jomiraɗo, an giɗɗo tawaɗo ana hettini kam joni, miɗa yiɗi faama fay hunde ko hewtete hannden wala e dullal lamɗo jomiraɗo. Fay so ɗum goonga lutti kañum e seyɗaani ana woodi jaalaade ma hannden, ka annda fay hunde wala e dullal makko. Ɗum saabi omo yiɗi suɓoɗa an e hoore ma e dow anniya hinni hoore maɗa gonɗinde e Isa Almasihu. Keɓira e muɗum yaafamuya lutti e gurdam keddotoɗam. Ɗum woni muyɗe lamɗo joman heedande e enen ɓiɓɓe Adama. Ka jonnon hewɓe meɗen ana suɓo wadde ko weli ɗumen. Anden ɗum wona ko fordata. En jahan yeso ndenno ngaren e aaya capanɗe tati e goho yottaade aaya debe. Ka joni anni ko lamɗo jomiraɗo lamɗo Israyila wiyata heedande e bangal nde ɗo gallure nde wiyaton. Nde wonan naadu nde naatan e dow bawɗe juuɗe kananke leydi Babilonia. Kananke leydi Babilonia jaaloto nde ngallure, mo jaalirto nde kaafaaji makko, mo jaalirto nde e dow taweede omo waɗa ɓe yolbere, mo jaalirto nde e dow hokkude ɓe ñabbi. Andon lamɗo jomiraɗo ɓami aadi, mi rentinan ɓe iwde leyɗele ɗe tawamin miɗa ribba ɓe yahde fuu. E dow dukkuru am kañum e naawalla ɓernde am mi tawama miɗa bila e maɓɓe. Ka jonnon mi wartan e maɓɓe. Ndenno ɓe wonan e ley taƴural, ɓe laatanto kam fedde, min du mi laatanto ɓe lamɗo jomiraɗo. Mi hokkan ɓe ɓernde wootere, mi hokkan ɓe laawol gotol. Ɗum woni ɓe ɗowtanto kam e goonga. Yalla iɓe kula inde am faa abada. Ɗum laatanto ɓe weltaare, ɗum laatanto ɓiɓɓe maɓɓe du weltaare. Aaya debe, mi waddan e maɓɓe aadi keso, non du mi selta e maɓɓe. Mi waɗanan ɓe ko moƴƴi, mi waɗan kulol inde am e ley ɓerɗeeji maɓɓe, non du ɓe woɗɗititaako kam. Ɗum wonno ko tawa lamɗo joman ana ɓama aadi wiide waɗan. Nden no sakiraaɓe, nde wonno o wakkati mo jangeten ɗeɗo aayaaji, nde wonno Babilonia wari hippaade Urusalima, lamɗo joman tawama ana yottina ka haala annabi Yeremiya. mo fama de mo lamdo jom yurmende wodi den no gido an tawar ana hettini kam joni bida yidi fama fa gasa lamdo ana mauni yurmende o mo yidi den no yalta nadu iwa e maccunga ko lutti kanyum e seydani wala fu no wawirda yaltirde e maccunga ko lutti kanyum e seydani so wona sa awari gondinda e Isa Almasihu e gonga den no gido an tawar ana hettini kam joni mida yidi fama fa gasa yo e gondinal maada e Isa Almasihu dum woni e do mayde makko kanyum e pinal makko gal woni ko mbawirda hewtude yaafa mu yel lutti e ngurnam keddotodam tama a gondini e Isa Almasihu tama ada hebi tajoral so amay nadu sa adali aduna handen anatan yesu lamdo jomirado nadu atawete lei arjanna lamdo jomirado anda hewtugol arjanna lamdo jomirado habbidaki e golleji maada lobbi habbidaki e ngari maada habbidaki e jawdi maada yo e gondinal maada e Isa Almasihu e gonga woni ko dum habbidi ndenno mi yidi e do majjum paamen dum fa gasa de kapoden e lamdo jomirado e gonga aya debe goho yottade debe e didi ndenno mi weltoto e wadande be ko weli kanyum e ko moddi mi hokkam be hedude ley leydi ndi fa abada mi hokkiram be de kudde e bernde am fu kanyum e yonki am fu dum woni miide lamdo jomirado mi hokkan dum gonga nde fedde yarde ko haadi ka jonnon dum fu e tawede mi tawirte yurmende mi hokkam be hewtude jam jam mo fodani min be e do e miide sakiraabe worbe rewbe lamdo joman tawa ana sagitiro e ley miide o do sura lamdo jomirado holliti de yottinan saragol mudungol dum woni mo saroto yuda dum gonga ka waran e nyalade mo yurmoto nde fedde hono non e ley yurmende makko de mo hokkam be hewtude nema makko kanyum e annora makko an gido tawado ana hettini kam joni mida yidi fama o do kabaru ana wodaninima andu ko lamdo joman yidi de gondina e mudum e gonga yalla ada kewta yaafa mu yelutti kanyum e ngurnam keddotodam do hawrata e timode mbide sura chapan e tati e didi ndenno e ngaran e mbide sura chapan e tati dewter medende anden o sura waran hollita en nyalande tiidunde kanyum e jamanu tiidudo mo fedde yudande tawano e mudum foire waran hollitobe ka dum fu e tawede be tawete e tiidal nde wonno be salanike kongol lamdo jomirado tagudo be o nde wonno be salanike lamdo jomirado kalfaado mabbe nde wonno be jabanali kongol makkongol e do majjum hay jangen mbide aya arano hala lamdo joman ka wari e annabi yeremiya didab alkasen le e mbide ne wonno mo tawado o mo udda le kasu nenno yeremiya fa joni yo udda do kasu wodi lamdo joman waran halda e makko de hollitamo ko mo hani famude e ko warta wada e bangal fedde yahudiyan kobende fade meden yaade yeso sakirabe mido yidi hettudo masingaji to o walla en 15 e nanan e wogeji seeda dan tiyaba fasanne ngaren e mbide ayaje de tewten famude ko lamdo joman tawa ana wiya annabi yeremiya anni ko lamdo joman wawdo wadde e kudde vi min woni ko yamirta dun lato de dun lato no haniri inde am woni lamdo joman fa abada ndenno woyta e am nondu mi jabante mi haltante kudde mawde kudde chuudide de kanda andande de a andana joni ndenno lamdo joman ana ndarda annabi yeremiya e homo fu e meden so won fukko en pamali e le yaadu meden nadu e dawtanagol meden kongol lamdo jomirado gol ko handen wadde yo haldudde e makko dum woni lamdade mo ko kan en famude ko kolite mo en pamali nadu so tidalla hewti en mo handen woytorade o yo lamdo jomirado tafon an gido tawad an hettinika mi dandarde woytorda e lamdo joman ta mila lamdo joman nanata ko viyata sabi kanko mo dulla fay hunde gilla hala warali e hunde ko meden mo dulla ko sawi le berne meden un sabi ko fotuden wadde de yo woytorade e makko kanko mo faboto en e wakkati mudu yo lamdo uditin hakkilaji beddeji meden sakirabe de hokka en jabande dido gongaji kanyum e habade e mudu aye sappo e nay yottade aye sappo e joy anni nyalaade anangara wi lamdo joman mi yottinan halaji am lobbidi woni halaji di tawamin mi da wiya e bangal suudu israila kanyum e suudu yuda e leede nyalaade woni e le on wakkati mi saboto kananke dawda immitade e le foccitare nondu mo wadan ko fociti e lei leydi lamdo jomirado ndi sakiraabe worbe rewbe yido halaji an habbidi e mojjireji mawdi di lamdo joman warta wadana fedde yahudiyan koobe ne ka wakkati meden o reggoyke sakiraabe ndenno en baran alluwal jande meden e odo nokku so lamdo joman lubike en wakkati goddo tawi eden godi jam e cellal en dartan jehen yeso ko nyaagoto min de yo lamdo hokku en nande kongol almasiw isangol e gonga kanyum be dawtnaade ngul wakkati fu yo dum lato e do alharma isa almasiw amin
ko ketti do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditoade amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e Soudou Radio Transmor Radio le lampo hollu en wakkati goddo kasem tawe e en nguri e en chelli ciate ciate ciyi koy am